Michael Keaton ayaa xusay in dib u dhaca doorashada ee xilligan ay keentay walaac iyo shaki laga qabi karo hannaanka doorashada inkastoo hawshu ay tahay mid ballaaran isla markaana socota.
The renewed delay raises a number of fears, and let me just name two of them. First, that the process is being politically manipulated.
Dib u dhici ugu dambeeya waxa uu keenay dhowr arrin oo cabsi leh. Aan magacaabo laba arrin. Tan koowaad waa in hannaanka doorashada siyaasad lagu afduudo. Tan kalena waa in dib u dhacaan uu qayb ka yahay dib u dhacyo badan oo soo socda ama waddada ku soo jira. Suurtagalnimada in hannaanka doorashada la afduubo waa mid aad u sarreysa, balse markii si dhow loo eego guddiga doorashada dadban iyo guddiyada doorashada ee maamulada gobollada ee la shaqaynaya, waxaan aaminsanahay in dib u dhacan uusan ka soo shaqayn siyaasi doonaya in uu faa'iido siyaasadeed ka dhex raadsado.
Keaton ayaa sheegay in arrinta muhiimka ee hadda taagan ay tahay in dib u dhacan cusub uusan keenin fursad lagu marin habaabiyo hannaanka doorashada ama ay qaswadayaashu ku carqaladeeyaan.
The council has repeatedly stressed that Somalia must avoid an extension of the constitutionally mandated term limits. But the council has also
golaha amaanka waxa uu si isxigxigtaa uu u muujiyey in Soomaaliya ay ka fogaato muddo kordhin ka badan waqtiga uu dastuurku qabo. Wuxuu sidoo kale goluhu xusay muhiimadda ay leedahay hannaan muuqda oo la wada arki karo, loo dhan yahay cadaaladna ah laguna kalsoonaan karo, taasoo isku keenta baarlamaan Soomaaliyeed, dowlad Soomaaliyeed oo sharci ah. Waxaana jirta xiisad ka taagan dhismaha arrintan, waana in si cadaalad ah oo aan dib u dhac lahayn loo xaqiijiyaa.
Michael Keaton waxa uu sheegay in doorashada 2016 ay Soomaaliya u tahay mid xiiso leh guud ahaan maadaama aysan dalkaasi doorasho ka dhicin tan iyo sanadkii 1969. Isagoo ka hadlaya waxyaabaha ugu cabsida badan ee dib u dhaca doorashadu ay keeni kartana waxa uu yiri:
What is most critical at this point is that the new extension does not create political space for manipulation or disruption.
Wax ugu muhiimsan marxaladan ayaa ah in waqti kordhinta cusub aysan kooxaha qaswadayaasha ah u abuureynin boos dheeraad ah oo ay ku samayn karaan arbushaad iyo khalqalgelin. Waa inay halkooda ka sii socdaan dhaqsaha iyo dadajinta hawsha. Waqtigan dheeraadka ah waxa uu xaqiijinayaa in habka ay wax u socdaan ay noqdaan kuwo hufan oo la aamini karo. Howlaha diyaar garowga intooda badan waa la dhameeyey, waxaana bilowday dhammaystirka. Waxaa hadda meel wanaagsan maray diiwaangelinta 14,000 oo erga ah iyo sidoo kale musharixiinta 400 qofood oo isu soo taagay xildhibaannimada baarlamaanka.
Michael Keaton ayaa sheegay in inkastoo hannaanka doorashada marka la eego tirada ergooyinka, soo xulista labada aqal iyo weliba tirada odayaasha ee hannaankani uu ka kooban yahay ay tahay mid adag oo u baahan hawl iyo waqti adag, isla markaana ay maamulada dalka, dowladda federaalka iyo beesha caalamkuba ay soo mareen dadaal adag oo dhib badan.
The electoral model is imperfect. No one is entirely happy with it. And that may be a good sign.
Habka doorashada ma ahan mid kaamil ah. Qofna si buuxda ugu ma qanacsana, taasina waxa dhici karta inay tahay calaamad wanaagsan. Xaqiiqdii waxay ahayd wax aan caadi ahayn iyo arrin aanan mar dambe loo laaban doonin. Waxay ahayd howl daal badan, ka shaqaynteeduna waxay nagu qaadatay muddo sanad ah. Taasina waxaa qayb ka ahaa la tashiyo dadweyne oo aanan hore loo arag.
Keaton oo sharxaya doorka beesha caalamka uga aadan hannaanka doorashada, gaar ahaana in doorashadu ay u dhacdo si wanaagsan, ayaa waxa uu sheegay golaha ammaanka.
The process includes not just a secret ballot, an instantaneous communication of results.
Habka doorashada waxaa ka mid ah in codbixintu aysan noqonin mid qarsoodi ah iyo in natiijadu aysan noqon mid degdeg ah. Waxa kale oo jiri doona guddi farsamo oo ka socda qaramada midoobay si ay u barataaraan aaminaadda habka doorashada. Tan waxaa qayb ka ah nidaam iyo sharciyo loo sameynayo dhammaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo kuwa baarlamaaniga ah, iyo in la abuuro guddiga xallinta doorashooyinka lagu murmo.
Keaton ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in caqabado dhowrihii weli ay taagan yihiin oo dhinaca sharciga ka imanaya, isagoo tilmaamay in dowladda hadda jira waqtigeedii uu dhammaaday.
There is a further challenge. Under the constitution, the mandate of President Hassan Sheikh Mohamud.
Waxaa jirta caqabad kale oo dheeraad ah. Sida uu dhigayo dastuurka waqtiga sharciga ah ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, waxa uu dhammaanayay 19 September. Bayaankii ka soo baxay golahan iyo madaxweynihiisa 19 August wuxuu ogeysiiyey hoggaamiyeyaasha madasha qaran go'aankii ogolaanayay in waqtiga loo kordhiyo hay'adaha federaaliga ah si loo xushmeeyo jadwalka doorashada ee la sameeyey horaantii August.
Michael Keating ayaa u sheegay golaha amaanka sidoo kale in ay jiri doonaan kooxo kor kala socda doorashooyinka oo ka kala iman doona midowga Afrika, midowga Yurub, IGAD, jaamacadda Carabta iyo ururka dalalka Islaamka iyo sidoo kale wiiro ururada bulshada rayidka ee Soomaalida. Doorashada madaxweynaha ayaa la filayaa in 30 bisha November ay dhacdo sida ay dhawaan shaaciyeen guddiga doorashada dadban.